najimsafi.com.
Smile cheki kamga pisatu na ku like me kuma kweni tatu digida gidinya siaga gwadu una bend pose alafu na raru piga 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 statue inua mkono alafu cheza na mgu piga 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 statue na ku like me kuma kama tatu
simama kete piga one leg tingiza kichwa ni kazi meshika gweze Kispaki anguka na yo twende Hapa ni kudance kubanju kama daily Sipige makofu tachoka mikono itoma na otamis nyingi Sipige makofu tachoka mikono itoma na otamis nyingi Uno uno, bailando, umlando Uno uno, bailando, umlando
Piga, piga, piga statue Inua mkono alafu cheza na mgu Piga, piga,
skiza,
piga
statu mage, mage.
Na kulike na kuma kama tatu
Goma na unikali unafanya ninu kika Wabakio mitu sitwa kitu choma mavela Jutini kesha toka seta bakio mehema Na timimi ndo kadere saita baki mehepa Na sucheki Nubwa isha tubambo unazarudi ya selekta Lusta shika sana juma bebe wamebeba Wajambili tatu cheki DJ shatu beba Pulo pulo selekta, pulo pulo selekta Nubwa isha tubambo unazarudi ya selekta Utashika sana juma bebe wamebeba Moja mbili tatu cheki DJ shatu beba Pulo pulo selekta, pulo pulo selekta
Piga, piga, piga statue Inua mkono alafu cheza na mgu Piga, piga, piga statue Na kulike mekuma kama tatu
Asisi city girl, and I set it for you Lioko na pity girl, make breakfast for two Nanbamba ukiwa juu, na unangandisha migu Na ukichokeshwa na stool, tamaliza tu kwa pool You want another one, come take it from me Mebeba motherland, so you dig it for me So you dig it for me, so you dig it for me So you dig, so you dig, so you dig it for me
Piga, piga, piga statue Inua mkono alafu cheza na mgu Piga, piga, piga statue Na kulike mekuma kama tattoo